Oh, oh, oh.
More music at ngf.com.
Kalile suphekile kwenele manje. Lesinyembe engisikhalile manje zesuliwe. Obubuhlungu ongizwisebo namanje budlulile. Oh, liyeza, liyeza elakho ithuba. Oh, liyeza, liyeza wenu zophendula. Lesinyembezi engisikhalile ke manje zesuliwe. Lobu buhlungu ongizwise bona manje budlulile. Oh, liyeza, liyeza elakho ithuba. Liyeza, liyeza wenu zophendula.
more music at ngyub.com.